Yeah, yeah. I don't change.
Wakati okome wowe changa wasuze mukira bonga we kubira ndiki wembuza be waka abobo tuntuza ewabe wa mukyala bakumanyi naye galwaki weswaza batakukamata maisha namba musajja mukulu abe wako bakabya okuva ku mukulu paka kwasemba yobuto
oyo yewo tomusula kubanga nawe bosoboli oyo yewo
Okiroche mama za wane bali mutwala oliwoza chimu Oye mama wabana bomu wenge chitibwa che wefula Superman katito cha uliriza mbutufu vya vela kugamba Kafubu kakuwa kamide kuwa kuwola baba chale yojo itira Aba kusikula ono ye ya kwesiga nakiriza kufumbile katito cha mulaba musa uzibuzeno samba Chokali rubuto na yego mufebia
Yeah.